keep a touch killer. See now in the one.
Mtoto chotara kimombasa
na mikogo na visa.
Ninapaki tu kichuna wa Kiafrika kombila na nitisha paka kwa bedi mi
weni wangu sijo kani bora usisikize mingora
melozi mingi ya poteza mba
weni wangu sijo kani bora usisikize mingora
melozi mingi baby wendo nanifa wendo nanifa wendo nanifa wendo. Sikia migundo nanifanya saka pesa lundo nipate na wela penze ya naka komando chonde chonde mama yanguro nikipenda napenda kweli mimi
weni wangu sijo kanibora usisikize mingora
melozi mingi ya poteza mba
weni wangu sijo kanibora usisikize mingora
mieruzi mingi baby wendo nanifa wendo nanifa wendo nanifa wendo.
Anasusumura toto anasusumura toto anasusumura toto anasusumura
tamu mpaka kisogo.
Anasusumura toto anasusumura toto anasusumura.
Come on, Germany.